Lalanga umsebenzi mfowethu
Musa ke Musa ukuhlala ngomsebenzi ezinsukwini zabo gogo kwakulungile sasibusa sikhomba ngophakathi sidla ngoludala
kodwa namhlanje
Iskaskaskati mfowethu isikhathi imali Iskaskaskati mfowethu isikhathi imali Iskaskaskati mfowethu isikhathi imali Iskaskaskati mfowethu isikhathi imali
Iskaskaskati
mfowethu isikhathi imali Iskaskaskati mfowethu isikhathi imali
Skats in mali.
Izakho sime kanjani na?
Thula.
Ukhulumela futhi. Hom hom hom. Isindaba zabantu.
Thula.
Ukhulumela futhi. Isindaba zabantu. Hom hom hom.
Time my brother.
Time my brother. Time is money. Time my brother. Time is money.
Time is money.
Gunandi kwela kithi mnambithi.